fofoma onon bandiraɓe gonɓe ne kettini studio kalangu hannden asawe nani habaruji ɗin ko sukaɓe ummatore commune Oumou Oumarou hawtade e Abdoulmoumini Alinali yettinta tomo Abdoulmoumini jam gonɗa
jam ni olleke Oumou habaruji ɗi e gaddan ɗen asawe o enden ni hettinantoɓe en
to hannden arande funi min kalan dow filla batu mbiyen ni mikkitade e mayde jimowo mawɗo ko reege indirteɗo Bob Malle laawol capanɗe nayyi e gooɓere noon ni gaɗa mon ɗo yewtere men pindinol hannde min jaaha Agadez ɗum ɗo to nokkure to kanŋe wangi nder ɓangeere ta dres noon ni ko sukaɓe ummatore no yaha no warta nder nokkure de gan tefugo kanŋe ɗe e hantorde min jeccoto ɗo fijirdeji pirtol ɓalli non non ni gam barke ñalane ko ittana rewɓe ɓe leydi Niger julɗe mabɓe sappo e tati lewru mai waɗi ni sokkaɓe ummatore noon ni daraniɓe hano bandira e mabɓe e rewɓe ɓe leydi Agadez noon ni ɓe gaɗi battu noon ni battu yilade gam waɗango jadira e mabɓe noon ni yewtereji pindinol nder hitane hikka koɓe gatti yeeso kan woni hakkeji sukaɓe rewɓe noon ni dow filla hano hirñereji ɗiɓe gaɗante naabi en ni ɓe tetire e sembe ko hana ɓe muuyuno
jati waɗi Oumou nden daari ɗum ni fa hannde batugu enden ni ton enden nder CS Moussa Jarmo ko huɓere Agadez batugu enden golle muɗum puɗɗa en kettino ko Moussa Mamman wadde firtaye ɗen ngal fulfulde
famtinde sukaɓe rewɓe janggoɓe l'école ɗum e wonno hakkeji mabɓe seni ɓe gaɗama gacce fara faljuji mabɓe ɗum wonno koro pirto koye tindi ko waɗa ɗum endam Mariama Abdelrahim goto e sukaɓe rewɓe horeɓe mo Agadez
l'objectif ko watta yesso ni woni ɓikkoye dewoy pantine de ni ɓe gaɗanama golle hirñere toye ɓe kani e jarab wullama mabɓe naɗo e tirsinama ɓe gattama e jeeno
pirto koye ɗe e tinɗi endan laawol non wonani kamɓe sukaɓe rewɓe ɓen enda
yewtere pindinol gaɗagol gol min paami to min jarata bojji amin nde ni min torrama hunde noon ko woɗanimi saabi no woodi saaroɓe ɓe kula ɓe gi'a ɓe jeccoto dow saɗarma o denni ɗum no waɗan laawol ko hokkata ɓe sembe
hoorejo l'école cs Moussa Jarmo koye o wi hono pirto koye gol enda honno endan ko ɓeydontoɓe sembe leyi lekkoliji ɗin enda
non non ni Abdoulmoumine nday sappo e go'o lewru me ni ñalane non ko miccintinade e mayde jimowo mawɗo intiraɗo Bob Malle o kanko woni jimowo mawɗo noon ni ko reege noon ni ɗum waɗi nde ni sappo e go'o yottake ɓe miccito e mayde makko nan yewtere de naati hakkunde Moustapha Mamman Sani e Black Meller firtira e ɗengal fulfulde
ko mbawmi jogitade Bob Marley o hunde fuu ko yimno filla mum wonno haaleni on jii o yimi dow filla hoƴugol hakkilloji nimɓe kanƴum woni no waɗa hande hannden caggal duuɓi lesoji ɗiɗi e mayde makko noon ko nimɓe puɗɗino paama andinoje ko Bob Marley wonno no waɗa
Oumou gandurujiɗe ni fa hannden raf keƴoro hakkillo fukkingo ko tawa nder huɓere gayde enɗan e ko filti ɗum waddi ko ardiɓe hawju huɓere de enɗan ni joɗɗini laabi goɗo nder laabi joɗɗinaɗe ɗiɗu ni fa hannden ɓe joɗɗini himɓe goɗon ni biyeteɓe en banga enɗen ɗum ɗuni fa hannden sukaɓe ummatore noon gam wallirde policiɓe ɓenɗen dow laabi joɗɗinde hakkille fukkino nder huɓere nden
nder sigila o ni en kettino ko Fadel Aliou waddi firtilae ɗengal fulfulde
ɓe sukaɓe ummatore horeɓe gallure hawtade e tarusi police gaya ka en woni ko suɓiɓe
toye batteri wallahi
nde ni miɗen jiilo illule jemma min natata jiilaki say nder noddugo ɗiɗaɓo fajiri komin kota wuuro ɗanade nokku fuu to ɓiɗɗo bonɗo tawa miɗen andi min jaam wurtinoydeɗo
igey katare
ñando a talata kawon luumo gaya jaama ar no heewi sanne kantu iro kan hawji fi luumo maggogo gaya
kamɓe goni yiilotoɓe ñande luumo ɗon nde ni no woodi to guineji ndesa ko hattanimɓe tokkirde kamɓe ittataɗi gam hoytinande nimɓe yaa warta mumen woɗi du no woodi sukaɓe natoɓe nder luumo ngon guere mabɓe wuyɓe noon nde ɓe nangi ɗum en ɓe noddanmi min gara yarude jomum commissariat
wattugol ɓeɗo sukaɓe ɓoyti guykaji eley bangueje ɗum wona ko préfet département gaya asimu a barshi haali
waɗi jeɗɗire ne komin nanayi to wiya guyka waɗama ley gallure gaya min tokkititto du wadde ngal gollal dow ballaga policeji
caggal ley gallure gaya nde endan les commune ji département o endan fuu no woodi hono sukaɓe ummatorɓe endan suɓama no wadda ballaga muɗum en rende himɓe kañum e kulle muɗum en
nonnon ni min jarat ɗum yeeso habaruji men nonni en jahan agades o do dow ko ƴewata filla hano kanŋe ɗe ɗum do nder ɓangguere tadres ni ko woɗɗa hano compagnie ko sogueji leydi amérique
no jati waɗi ummu de en daari duni hannden ummatore hewɓen ɗon no jaha nder nokkurde enɗen gante foyde kanŋe ɗe enɗen kettino ko anise karim waddi firta eɗen ngal fulfulde
illum koɓe nani kibaro enɗan sukaɓe ummatore hewɓe koƴere tan peluji mumen fayi nokkure indanade kanŋe no ɓangi e muɗum de enɗan ɓe min tawito enɗan ɓe no holla min ɗum e saabi koɓe gaari tewtude kanŋe o
tendemo kadi labari
eli komin keɓi kabaru no gardumi e higiraɓe an miɗen ken du gollude de min keɓay kanŋe guina nimsitol du wala nder mum
omo bamo pasawa
nida a wokkinani min ɗo higo an gardi ɗo wasude kanŋe mimo wasa miɗo itta leydi ni fa tomin kantin ƴewde ko allah watta
ga allah e fi ndenagu ɗum waddi ko mairie haɗi himɓe yaade wasso kanŋe on endan magaji mamman dada kañum woni gouverneur région mo agades
nimɓe puɗɗuɓe warde joɗade ɗo acca saabu gallure agades nden hoƴƴi lawol haɗude basol kanŋe mi jabta kanŋe mbase ɓadagal jipporde lanaji piroji nde agades fuudu hadde lanaji piroji nde sogueji nden ɓuuri
to makko kanko hoorejo sa war sukaɓe ummatore moƴƴere mawna waddel boubacar
j confirme effectivement
mi tabintini koɗom no tawda kanŋe nafakka mawɗo ɗum latani sukaɓe ummatore dey ɓeɗo watta dande yaade e ummatore agades ɓe ɗowtane ngol lawol
du sud la loi
neɗɗo fuu latiɗo ɗowtinaki ɗi laabi no woodi jukkugoji ko watte yaade e joomum
ummu harkoɗarta fijoji coñnol ɓalli ɗi andan ni hannden se kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firte ɗengal fulfulde
oɗo ya ase fed nde ɓileydi Niger mbiyeteɗo Mohamed Wankoy kañum heeɓi jamaku to enɗan guine konakiri ɗundu jowon laabi muɗum jeetati noon ni ñalanɗe ɗe ɓerɗe nden e hantode muɗum ɓe tawɗa kada toɓɓe capanɗe jeegom tokkuɓeɓe ɓen enɗan kam wonno ko ya kandu wodna toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi fedde ɗeɗe ɓerɗe nde ɓileydi Niger mbiyeteɗo Mahamman Cissé wonno lata baali e muɗum as otoho ko heeɓi jamaku to endan Congo kamɓe du kondan jom woni laabi joyyi eɓe keeɓa jamaku ngu endan ɓe godinade toɓɓe capanɗe joyyi e tati caggal koɓe kawi inter club biji ɗiɗi e ɓolum sappo ena lewru me ndu endan ni wonno ko looga région mo dosso fijoji pirto ɓalli ko wiyete tiratolo ɗiɗaɓo fuɗɗa waɗandu kondan bal ɗiɗi fedde tiratolo leydi Niger hawtade e ministére hawjinde fijoji pirto ɓalli kadi e sukaɓe ummatore kaen woni ko sigili ɗum région jeetat ɗi leydi Niger fuu kaen gaari potti ɗum du kondan ni leydi Niger wonno sigiloɗi no allah e waɗa fottande mawde tiratolon ko leydi afrique yannage koyentira coupe zone 2 noga e jeere lewru me ndu enɗa
to madalla bandiraɓe gomɓe ne kettini habaruji ɗin ɗo ɗi timmi ko sukaɓe ummatore nde ni onon mbiɗi kettinoɗon habaruji ɗin onon mbawi waɗi tati ɗiɗi joyyi dow lawol artel ko hana on joɓo ceeɗono sayi jamo alalɗe allah yarimin.